Live on the land, live on the land. My baby is a bank of mascar. My baby is a bank and funuva corner. Embusweni wamaskandi wonke bafuna Embusweni wabasebenze kanzi Abantu abadumile ngifuna ukubizwa ngibona nami Amanema unelami igama lami Hayi baba Umaskandi abanemali ngifuna ukubizwa kubo Anizwe Elele Ubobo ngabahamba ngezimoto zizo
Ngiyabona
nana Unutholakala manje
ngikhona
Abahamba ngezimoto nami ngifuna ukuhamba ngayo Yemadoda
Yey
Yemakameno maskandi bonke
Ngiyabona
Eh Magbizo maskandi abahlelekile
khona Ah Ngikona
Una magbizo kuma festival ngithola kale
Ngikona
Ngikona Emcimbini ngifuna ukutholela mina igama
khona
Njengabanye
Ngikona
Magdajulo nami nginqanyezwa
khona
Mabe jabula balandile nami ngimemeza
khona
Memezane la megama balandile bami Memezane bafethu memezane Anmemeze nithi bahuphe ngizwe Ibe khona na Kwaba menyezwa
Ibe khona na Ibe khona Ibe khona na
Bomaska Abahlale endlini enkulu
Ibe khona
na Ami mfuna ukuba khona lapho bafuna
Ibe khona na
Ibe khona na
Ibe khona
na Ngibe khona na Ibe khona na
Ibe khona na
Unokuhlala emzini obizayo
Ibe khona na
Njengomaskandi abadumile
Ibe khona na
Nami ngifuna ukutholakala emlandweni
Ibe khona
na Kwabakhulu abadumile
Ibe khona na
Libizeni kwabadumile lami
Ibe khona na
Ngikhathele ukule mhlaba Emina ngikhathele ukula kuma baby shower Emina ngikhathele ukula emgcwabeni wololo Emina ngikhathele ukula esigcakini ekhaya Ngizela nibizela migomo yeah Ngizela milibizeni madoda uJehova Unukubizwa kwabadumile abakhulu la Nelami igama litholakale nami Sabethe ngibheke iposta Lutha likhe lami igama Kanti yini engame yeye Sabethe ngibheka ku TV Angiveli nakancane Ye madoda Awuthi nginiyeke Oh no no my shoulder